Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Ke dumetsa ba America fela wa Radio Pulpit, le bitsong le matla le salam rana Jesu Kriste, le dumetsa ke moruti masengi mo mosong wa ka tsheno. Ke rata re lebella le fokola motimo mo bukeng ya ba Roma, kgaolo ke ya botlhano. Romans chapter 5, we read verse 1, fa le ka nae ba la ofitlha verse 6, mara ke bale fela, ganyane fela mo verse 1, ere janong. Ka re siamisitswe ka tumelo, re na le kagiso le Modimo ka morena wa rona Jesu Kriste, ka ene re bile re bonye tsela ya go fitlha ka tumelo mo bopelotlhomoging jo re emeng mo go jona, ebile re ipoka ka go solofela kgalalelo ya Modimo, mme e seng gona fela, ebile re ipoka ka ditlalelo. Ka re itse gore ditlalelo di dira boitshoko, boitshoko bo dira boikanyego, boikanyego bo dira tsholofelo, mme tsholofelo ga e tlhabise ditlhong, gonne lorato lwa Modimo lo tshetswe mo dipelong tsa rona ka mowa o boitshepo o re o neilweng. Gonne e rile re le bokoa, Kriste a re swela rona baikepi ka nako ya teng. Morena a tlholofatse palo ya lefoko la gae, in Jesus name, amen. Mamedi a rategang, ke rata re lebelela setlhogo se sa go ba le kagiso le Modimo mo verse 1 mo re badileng mo teng fa. Ke batla gore ke bale sentle, e re re na le kagiso le Modimo ka morena Jesu, ka morena wa rena Jesu Kriste. Re na le kagiso le Modimo. Lefatshe le batla kagiso, motho mongwe le mongwe o batla kagiso. Morago ga gore Adam a wele sebeng, kagiso e ile ya fela mo lefatsheng ka baka la sebe, mme lefoko la Modimo re balang mo teng le bolela ka kagiso gore a peace between man and God, sala ya fela. Gore go ne o ne a go a feleletsa go na le ntwa between motho le Modimo, ka baka la gore motho o ne a tswile mo taolong bjano a iketsetsa tse di batlang ke ena. Re itse gore memoya gantsi gothe ya apisiwa, you make peace, ka ntho tse dingata tse re di itseng le rona, tse re godileng re di bona go etsiwa ka tsona. Mare mo re balang mo teng mo, lefoko la Modimo le re bontsha gore go tlhokega gore re be le kagiso le Modimo. And re bontsha le gore kagiso le Modimo e fumanwa ka tumelo mo go morena Jesu Kriste. Now, ke rata gore ke lebelele kgang e gore kagiso le Modimo e tlhalosa gore through faith in Jesus Christ, ka tumelo mo go morena Jesu Kriste, go dumela lefoko ka thero ga o utlwa lefoko la Modimo, because lefoko la Modimo la le tlhalosa gore re siamisitswe. Go na le batho ba ba re ka ona motho a ka siamang a tsamaya ka dinao tsa gae mo lefatsheng, mara Bibele re siamisitswe ka tumelo mo go morena Jesu Kriste. We are justified, so kwa se re justified ka madi a morena Jesu. Madi a morena Jesu go tshwana le gore a re rekolotse, redeemed us from sin, from unrighteousness, from go se siame to go siama, go ya ka lefoko la Modimo fale. Now, Modimo a ka se dule le batho ba ba sa siamang, and re a itse lefatshe le lotlhe le batla kagiso. Go ya le kwa mabitlong le diprogramme tsa kwa mafung, go ngwadilwe gore rest in peace. Go raya gore peace ke ntho e botlhokwa thata-thata e batho ba botlhe ba e batlang. You go o tshelela le ka ntlhela ka kwa lebitla ka kagiso ena. And e re this peace e fumanwa mo Kriste Jesu, the blood of Jesus reconciled us to God. Believers can experience peace with God, which is the foundation. Peace with God, the foundation of our faith. How's na peace le Modimo? Le o ka ba le bua ditumelo, bua dintho tse di ntswetsa. How's na foundation e leng peace with God, ka tumelo mo go morena Jesu Kriste. O tlo tlhoka dilo tse ngata mo the source, because foundation ena ya ka tumelo ke yona motswedi wa tsholofelo fale. Re bone mo re badileng mo teng gore go na le matshwenyego, go na le ditlalelo. There is suffering, but ba ntse ba re ga o pholositswe di-suffering di ka setle. But mo lefoko la Modimo le re ga o siamisitswe tlalelo e tlo ba teng, and-e di etsala bokgotlelelo dintho tse ngata tse re badileng ka tsona fale, tlalelo e boikanyego, faithfulness. Re na le batho ba bantsi ba ba seng faithful to God in these days, but lefoko la Modimo le re ke motswedi, the source of our joy, tsholofelo ya rona, hope, and joy. kagiso ena le modimo. The foundation of our faith ifale ere Paulus o tlhalosa fale, it explains being justified. O siamisiwa pele modimo wa o siamisa ka tumelo. Tumelo e ya go morana Jesu, go tirwe morana Jesu a re file nyona, a re tseditse nyona sa fapano. It gives us peace with God. Now le fukela mo le re bontsha mo the illustration se tshwantso se nka se fa mo ke sa the prodigal son. O ile nga tsamaya a tsa dithoto tsa hae tso tsotlhe a kgaohana a lwana le family ya hae le papa ha ya re mphe se leng saka ke nyaka wa boss of myself now a tsamaya ya ko wa di ja di tsa fela ka one batho ba re when they say dark friends are few ha di setse di fedile a bua a hira motho ha peletsa motho ramo a di mo disetse dikolobe and then motho wa mo fa msebetsi o but unfortunately, he was covered with the joy of God. I hope he came to his senses. Now, the story of Job, everyone's hand here, yeah, experience here. You get peace more. My redeemer, leave it. But when I guarantee happy, I'm your halal mudimu, tetel ratola, modi pelunzaruna, come your halan. Kerata hore kerape leluena, mumamedia ratahang, or morana just a who to say, molet at lagajin. Heavenly Father, I pray, mudimuarna lukilin, confession, I confess with my brothers and sisters here. Heavenly Father, we confess that we often try to find peace and hope in things rather than in you. Forgive us for our idolatry and self-reliance, and we thank you, Mudimu Aruna Lukilenka, Kriste Jesu le Madi Agai, and Rukopa Horozo Lepeli Mudimu Akale Runangwa Hau, Torebele Kakiso Luena, Malapem, Mesevitin, Dikolong Hoko, Torebele Kakiso, in Jesus' mighty name. Amen.
Share the love, share the truth, share the life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.